tunin radio ne sagal america ti adoni sagal america saganta fan romo witata gijimata tgalgal sati lama wadaka aksati sadit metrabande kudani sagali didami lama abdidami shanedat washington dc rasani dabar son harda kunam mantan galgam Pabaro tole galchumin leen san naga sanin bokkar gachu jirtan soro qobattani arda wiitata bitawate sidi dami ja bare kum lama afkudani saddeeti tradoni viwa efan romotin washington dc radoni fi nile sati ni sanida bar so jirru caqaso jirtan an sora ala keeti di adda jenno no
kano dudu bisumani na modan di tageffato ta kenya kamoltan policy in ethiopia kale sa kanen torban to kudura hidada ai kaman dabale mormito ta motum micha bebbe kamo hidu sa dubata mejira matoto dar rake sa tokko
kanirati rabati kore mirga gazete sita cpjn warre daqet illale fi matin isani maljid wan resani kopesin kesa haga tok atletoti adunyat kesatti dorgommin bebe kaman warrdiite bariitu damfturu racha tarbe bahe kofe qatta muretini gadran qatta muretin kopya kakati lenjifam turbanit saati agam lenjifam seet injare kunene hori aga margata kan kesa aga metarkisani ga wan resani kopesin kesa tok odutta sana namo
Policy in Ethiopia kanen torban tokko dura hidada hi kaman dabale mormito tan motum micha bebbe kamo heddu qabe hide gazette essa Iskender Nagga barre sadre internet ra yokan blogger befqadu ailufi hoggana gare mormitu ando ale marrage kanen kale sa policy motum matin hidaman kesa aga tokko taumbe kame jira namota hidaman san kesa aga tokko abukato tawran kanojetan obamha makonnin akajiranitti magala finfinned alatta ferra tokkorati qabaman namonikun alaba ethiopia drani ka asta ihade ofran qamne bakka ferra sanat mulisu sanit akkasuma simmo gocha labsin yerota tama ugure walitti qabamu sanitin kayyakkaman tawulle abukaton sera kun dubatani jiru kanarratti odud aboda gaba saballa qamna Lamiwa Masri filanno biyole sakan presidentin biyatti Abdul Fattah al-Sisi akkenjifatan ega majiruf arrasagale kenna olan. Degirtoni presidenticha gamato konfarsani yu kannen presidenticha morman gaddasani mullisafi kannen filanno arrati hingammadini morraf usachunsani beka mejira. Arreiro filanno ngegge samaturetti degirtoni presidenticha waltajji tahir kamagala kairo jiru kesat yaudan degirsasani tagi saturan jirama. President al-Sisin bakka tokkotti enna sagale kennanif fuula ifaadhaan qondaalota filannoo arka fuudhan mul'ate ture namootarra bahanii sagale kennan keessa tokko kataan Ashraf namni jedhaman raadiyoo sagale Ameerikaaf ibsa kennanin haalli Masri kallatti qajeelatti ka deemaa jiru ta'u dubbatu kun yeroo cawumsaati waan abdatame marti yeroo guututtu argama jedhame eegamuu danda'u pirezidaantichi xumura bulchiisa isaanii marsaa lammataatti gara sadarkaa biraatti cawuuf qophiidhaa jedheen abdadhaa jedhani jiran. Kataayitaarraa buusaman pirezidaantiin Zimbaabwee Roobert Mugaabee filannoo bara kanaa keessa jiraachuudhaa baataniyyuu pirezidaantichi haaraan Emerson Mnangagwa gaaddiddu hogganicha waggaa 94 jalatti duulana filadhaa geggeessuuf kadeeman ta'uun dubbatamee jira. Pirezidaantichi duraanii Roobert Mugaabee eega taayitaarraa buusamanii booda yeroo duraatiif ibsa tuusaa gaazexeessotaatiif kennaniin gochaa gantummaa fi humnaan taayitaarraa isaan buusuutiin pirezidaanti Mnangagwa balaaleffachuudhaan yeroo isaanii irra caalaa isaa dabarsan jedhamee jira. Ani marsanirraa jibban qabu. Anatu gara mootummaatti isa fide waliin dubbachuudhaaf garuu dura sirnaan waamamuun narra jira jechuudhaan dubbatan Mugaabeen pirezidaantiin duraanii waa'ee gochaalee isaanii adda addaa dubbataa turan wanni qabatamaa fi dhugaan yeroo dhiyootti adda ba'uuf jira wanna miidiyaan jedhutti garuu gammachuun qabnu garuu faana buunee hordofaa jirra jechuudhaan dubbatan Mnangagwa immoo achi booda paartiin Mugaabee bara 1990 irraan deebi'a. Paartiin Mugaabee kan isaan bara 1960 hundeessan ZANU-PF pirezidaanticha duraanii sana balaaleffachuu jalqabe dameen dargaggootaa kan ZANU-PF Mugaabeen haa barbadaa'u jechuudhaan balaaleffate xiinxalaan siyaasaa Alexander Russero garuu gorsi ani yookaan immoo gorsi ani pirezidaantichaadhaaf kennu kan saharaadhaaf kan ani kennu utuu siyaasa wal balaaleffannaa keessan seeniin tasgabbaawanii hojii isaanii akka geggeessanii jedhe jira. Karagajirta Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti United States arra diplomatoota Russia jaatama basaastummaatiin balaaleffatte akka torban tokko keessatti biyyatti gallakkisani baan ajaja kennite. Salisbury Britain keessatti haleella keemikaala farra nervi lammi Russia hojii basaasa gam lamaatti hojjetaa ture fi intala isaanii irratti gaafa bitooteessa afurii Russiaan geggeessiteef deebii kennuudhaaf Faransaay, Germanii fi Poolaan dabale michoonni United States kabiroonis tarkaanfii wal fakkaataa fudhatanii jiran. Qoonsilaa Raashiyaa United States keessa jiru cufuu dabale tarkaanfii United States Raashiyaa irratti fudhatte kun seera uggura meeshaalee keemikaalaa fi seera sadarkaa addunyaa cabsuu isheetiif deebii kennuuf akka ta'e dubbata ministiriin dhimma alaa United States. Britaaniif biyyoonni miseensota NATO ta'an kabiroonis haleellaa meeshaa keemikaalaan geggeessame sanaaf Raashiyaa balaaleffatanii jiru. Qoonsilaan Raashiyaa ka Siyaatil jiru gaafa ebla lamaa irraa jalqabee akka cufamu ajajje United States. Pirezidaant Tiraamp pirezidaantummaaf filatamuu isaanii dura quunnamtii saala waliin qabaachuu ishee sagantaa televiziyoonaa CBS irratti ka dubbatte taatoon fiilmii Stormy Daniels oduu kana dubbachuuf yeroo yaaltetti doorsisamuu isheetiif maatii isheetiif yaadda'uurraa kan ka'e maallaqa afaan qabachiisu abukaatoo Tiraamp irraa fudhachuu ishee dubbattee jirti. Maqaan ishee dhugaa Stefanii Clifford kan jedhamu Stormy Daniels kaleessa gaaffiif deebii kenniteen utuu daa'ima ishee durbaa qabattee gara ispoortii yookaan immoo cimsannaa qaamaatti deemaa jirtu namni isheen hin beekne tokkotti dhiyaate Tiraampiin dhiisi oduu sana dubbachuu raanfadhu eega jedhe booda daa'ima kootti gajjadhee ilaaluudhaan mucayyoo miidhagduudha. Yoo haadha isheerra waan tokko ga'e kun qaanessaadha jechuudhaan ofirra deebi'ee deemuusa gaazexeessaa Andersen Kuperitti himtee jirti. Doorsisni sun waggoota hedduudhaaf ishee shororkeessosaa fi kan ka'e akka afaan qabattuuf jecha maallaqa doolaara 100,000 abukaatoo Tiraamp Maayikil Kooyin irraa fudhachuu ishees dubbattee jirti. Gareen Hutii ka biyya Yemen keessaa haleellaa misaayilaa magaalaa Saawud Arabiyaa irratti geggeesse Yuunaayitid Isteetsi jabeessitee balaaleffattee jirti. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi ibsarra baaseen michoonni Saawud Arabiyaa haalawwan sodaachisoo akkanaarraa daangaa isaanii eeggachuudhaaf mirga qaban ni deeggarraa jedhee jira. Misaayilaa baalastik gargaarsa Iraaniin finciltoota Hutiitiin dhukaasame jedhamu kana faca'aan magaalaa Riyaad keessatti nam tokko ajjeese kabiroo lama madeessu isaati kan dubbatamaa jiru. Kanneen haleellaa kanaan miidhaman lammiiwwan masrii ganda magaalattii Riyaad keessaa jiraatan ta'uunillee himamee jira. Humni qilleensaa Saawud Arabiyaa kanneen magaalaa Riyaad magaalaalee biyyattii kabiroo sadiitti xiyyaafatamee dhukaasaman misaayiloota torba fashalsiisuu isaa dubbata. Dho'insa cimaaf balaqqeen guddaan samiirraa mul'achuu isaa immoo namoonni ijaan argan dubbatanii jiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Taammaantaan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaatti jarii dhiyootaan hidhaa ba'e gaazexeessotaa fi qabsaa'otiin mirgi nama akka Iskandar Naggaa fa'aati akka maatii fi hariirotii isaanii jedhanitti haalli galgala isaanii nama 12 waliin mana tokkotti walitti ba'e poolisiin dhuftee hin qaqqabdeeti. Waan koreen mirgi gaazexeessota maatii fi hariirotii jara hidhamee Salamoon Abaatee, Tseewoon Girmaatii fi Maliskaachoo himanitti jira tujubeennutti.
Kan dhiyeenya mana hidhaa fi gadhiisaman Iskandar Naggaa, Tamasgan Dassaalany, Andu'aalem Arraagee fi Bafaqaaduu Xilaahuun dabalate namoonni 12 kaleessa gara galgalaa to'annaa poolisii jala oolaniiru. Waayilli keenya Salamoon Abaata kaleessa Finfinneetti bilbiluudhaan obboleessa Tamasgan Dassaalany Taarikuu Dassaalanyiin haasofsiisee ture haala isaa akkasitti ibse.
ዛሬ እናልክ ተመስገንዴት ማለት ነው ማዘርጋት ጀሞ እሺ ዝግጅት ነበር ምንድነው ዝግጅቱ
አርአም መነከኛ ጀቹን መነ ሀርሜከኛ በከ ጀሞ ጀለሙ ቆጴቱ ትሬም ቃዮን ቆጴሰናስ ድርገጎኒ ሙርታን ከነን ሰናንዱራ ሂደማኒ ባኒፍ ሰገንታ ገለቴፈቹ ፊ ከና ቆጴሰኒ ቱራን ከነን ገለቴፈሙን ከናን ከነመፍከሳ ተመስገንደ ሳለኝ አንደዋለ መራጌ ናትናኤል መኮንን ኦልባና ለሊሳ አበበ ቀስቶፊ ማዋይሽ ዘውዱ ቱራን ሰገንታን ኩንገጌ ሰማ አሶጅሩ ገለዱ ማረቲ ፖሊሲን ዱፌ ኑማርሴ ነሞንስ ቢትናው ጀልቀበን ራዲዮ አለርጊ ዱበሰኒን ቦደ ከረ እቲን ኦልገለን ጩፈን sagantaan sun xumuramaa waan tureef kaan deemaniiru. Dhumarratti warra hafan itti marsanii socho'uu hin dandeessan jedhanii konkolaataan poolisii dhufee Damasgeen Dassaalany, Andu'aalam Arraagee, Iskindir Naggaa, Maaleet Fantaahuun, Bafuqaaduu Bahaayiluu, Wayinisheet Mollaa, Dalaalam Warqaa Ganyaw, Addisuu Geetannat, Naqaachoo Addisuu, Sintaayyoo Chokkol, Tafarraa Tasfaa'ee konkolaataa seensisanii qajeelfama poolisii jamuutti argamutti geessan.
Galgaluma kaleessaa gara mana hidhaa isaan keessa turanitti bilbiluudhaan Solomoon Damasgeen Dassaalany Bafuqaaduu Haayiluuf Iskindir Naggaa haasofsiisee ture. Iskindir Naggaa gaaffii poolisiin isaaniif dhiyeesseen sababaan hidhaa isaanii maal akka ta'e naa dubbatu alaabaa Itiyoophiyaa mallattoo urjii ofirraa hin qabaanne fannistan nuun jedhanii jedhe. Bakka birootti sagantaan akkasii qophaa'ee of eeggannoo ficcitii guddaadhaan ture ka geggeeffamee jedhe. Biyyattii keessatti karaan itti socho'an tokkollee hin jiruu jedha Iskindir. Mallaskaachoo ammaa har'a Finfinnee irraa akka gabaasetti poolisiin namoonni kun ajaja komaandi poostiin qabamanii hidhamuurraan kan hafe ragaa ka biroo akka hin qabaanne dubbata. Firoottan isaanii qaamaan dhaqanii daawwatan keessaa gaazexeessaa akka ta'e Wubishat Taayyee haala isaan yeroo ammaa keessa jiraniif eessa akka jiran raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibseera.
Namoonni kun yeroo ammaa gara buufata poolisii naannoo Gootaraa warshaa Peepsii fuulleetti argamu keessa jiru. Maaleetiif Wayinisheetis hidhamtoota kanneen biroo waliin jiru. Amma ammaatti eegaa jirra wanti addaa hin jiru haala akkasii keessa jiru.
Dhiyeenya kanneen mana hidhaati gadhiisaman keessaa itti gaafatamaan quunnamtii uummataa samaayawii paartii duraanii Yoonaataan Tasfaa'ee ganama achitti argamee daawwateenii ture.
ጧት ላይ እንግዲህ እንዳየናቸው ብዙም እንቅልፍ አላገኙም በተለይ
አከ ገናመ ጠቅኔ አርግነት ህሪበጋ ሂናርገነ ከሱማ በካ ወርዲራት ሂደመኒ ቱራን ከሰ ነሞተ ሄዱ ቱትሬ ሰንበተር አን ፖስቲ ዳን ቀውመኒ ከንዱፈን ድርገጎኒ ሰደተማ ታአንቱ ቱራን በክራፈን ሂንቱሬ ፋአቡለን እስክንድርፋንሞ ኢኑማዩ ኢማለራ ቱራን ዋንቴፍ ቦቆናዩ ሂንቀበን ቱራን baay'ee dadhabanii jiru.
Mirkanaa'uu baatus shakkamtoonni kun gadhiifamu ka jedhu waan tureef Wubishat kana beeka yoo ta'e Mallaskaachoon gaafatee ture.
Tarii kaleessa ni hiikamu oduu jedhutu ture. Qorannaan barbaachisu godhamee dhimmi isaa kan poolitikaa hin turre ajandaa kan biroo hin qabu faallaa labsii yeroo muddamaas miti. Kanaaf galgala ni hiikamu abdii jedhu qabna turre. Amma ammaatti turaniiru. Nutis seennee gaafannee jirra. Hagaa ammaa waan beekan hin qaban. Baga Waaqayyoon hidhaadha isin baase jechuu gammadanii affeerraa laaqanaa godhamuusaaf hidhaatti darbamuu amantii jedhu hin qabnu.
Sababa Iskindirfaan qabamaniif sababa alaabaa Itiyoophiyaa isa duraanii ta'uu ibsamus hanga ammaatti poolisiin qoratu. Gaaffii inni dhiyeesseef garuu kana qofaa akka hin taane obbo Yoonaataan Tasfaa'ee ibseera.
እንግዲህ ምርመራው ላይ አሁን የተለየ ነገር ደግሞ እየመጣ ያለው በተለይ እና አንዱ አለ
ኮሮና ገገፈማ ጅሩረት ወንቲ ሐራ ሙለታ ጅሩ ከሱማ አንዱ አለም እስክንድሪ ተመዝገም ፋን ካናንዱራ ገረኩታሌ ቢየቲ አደዳት ኢመሉዳን ነሞታ አፈራ ጎዳኒፊ ብረት አርገሙዳን ናኖ ነሞኒ ሚዳን ረጌቲስ አርገመኒ ጀጀቤ ሳቱራን ካና አከቲን ኮምሳ ጎዳኒ ጋፈታ ጅሩዳ ከኑቲ ደጋ ጅሩ waan ajaa'ibaati. Namni biyya isaa keessa naanna'e nama gadde kan miidhaan irra ga'e jajjabeessuullee akka yakkaatti lakkaa'amaa jira. Waa'ee alaabaatiinis gaafatamaa jiru.
Poolisiin Wubishat Tasfaa'eef akka ibsetti dhimma Iskindirfaan itti qabaman ilaalchisee ragaa hin qabu jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerra. Namoonni hidhaa keessaa gadhiisaman yeroo gabaabaa keessatti deebisanii hidhamuun walumaa gala Itiyoophiyaan kan isee barbaachisu jijjiirama sirnaa ta'uusaaf mallattoodha jechuudhaan gareen mirga namaaf falmu Amnesty International beeksiseera. Namoota mana jireenyaa isaanii dhaquudhaan walitti dhufeenya hawaasummaa ukkaamsuun to'annaa jala oolchuun hafuura labsii yeroo hatattamaa ukkaamsaa ta'e sana caala ka jedhe immoo Jeneevaa Siwiizerlaandii keessa ka maaddeffate gamtaa mirga namaa Itiyoophiyaaf ka jedhamu garee mirga namaaf falmu. Amnesty Internationalitti falma dhimma gaanfa Afrikaa akka ta'an Fissaha Taklee waahila keenya Tsiyoon Girmaaf akkas jechuun ibsan.
Sirni namoonni kun akka hidhamaniif sababaa ta'e hamma jirutti wan warin sakabu jiraachu saaf mirkani hin qabnu jenne turrem hidamun namoota kana kan kaleessas isuma kanaaf ragaadha jijjiiramni buuraa hin jiru taanaan hidamuun namoota muraasaa hiika hin qabu iskandir bafuqaaduuf maaleetfaan yeroo adda addaatti namoota hidhamaa turanidha namoonni kun egaa yakka hojjetanii miti kan yeroo adda addaatti qabamanii hidhaman kaleessa immoo inumaayyuu dhimma isaanii dhuunfaaf kellaa mana jireenyaa gaazexeessaa Tamasgeen Dassaalenyitti wal ga'anii utuu jiranii jamaadhaan qabamanii hidhaman kana gochuu isaaniif hidhamuun irraan turre labsii yeroo muddamaa waliinis waliin argu walumaa gala Itoophiyaa kan ishee barbaachisu seeraa fi jijjiirama bulchiinsa gaarii akkasumas kan qabiyyee mirga namummaa fi tola ta'edha.
Gama biraan magaalaa Baahir Daar keessa barsiiftonni yuunivarsiitii hojjettoonni mootummaa gaazexeessonni dhuunfaaf ogeessonni kabiroon walumaa gala namoonni 19 sanbata darbe to'annaa jala ooluu isaanii namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa haasofsiise dubbataniiru. Namoonni kun uummati amaaraa dhiittaa mirga namaarra ga'aa jiru fayyadama dinagdee ilaalchisee dagatamuusaaf nama bakka bu'u isa barbaachisaa jechuudhaan paartii politiikaa karaa seeraan hundeessuudhaaf ulaagaa boordiin filannoo gaafate guutuuf sossa'aa jiraachuu isaanii dubbataniiru. Guyyaa sana jechuun sanbatuma darbe dhimmootii isaan barbaachisu irratti erga mari'atanii booda irbaata waliin qooddataa utuu jiranii to'annaa jala ooluun isaanii ibsamee jira. Mootummaa Itoophiyaas ta'e poolisii akkasumas dubbi himaa naannoo Amaaraa waa'ee namoota hidhaman kanaaf deebii argachuuf yaaliin godhame hin milkoofne.
Tamsa qasoo hojjettan turre Adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti qopheeteen eegi jalqabnee gara daqiiqaa 16 yaa'u jirra waan hafe dabarsanii bokkaa gannaa argachuu jirtaniin soora qubattanii horiin bokkaa irra hafee jecha sirba wedduu waariyoo galgaloo kan dhalisanii kan. ወሬው ገለገለው ገለተፈኔ ዋና ፈደበርታ አማንታን ጨቀሱ ጅርተን ቱራደኒ ቪኦኤ ሰገንታፋን ሮሞት ጎቢ ስፖርት ታርዳ ከሰቲ አትሌቶቲ አዱኛ ከሰቲ አትሌቶቲ አዱኛ ከሰት ድርጉምን በበካኒ ወረዲቴ ባሪቱ ተርቤ ከየ ባይ ኮፈራን ቀጣሙሬ ጋድ ራንጄቲን ኡፍሌንጂሴ ድርጉም አዱኛ ተፉፍ ኮፔሱ ወረኩን ተርባኒት ሰዓት ያገም ፈፍሌንጂስ ሆሪ ጀረር ገትኸሳ ሀገም ተርክሳኒጋ ዋናር ማንዱራ ዳይሬክተራ ዳይሬክተሮታ ቴክኒክ አትሌቲክስ ኢትዮጵያ አቦዱ ቤጅሎ ድብስኔ አርዳፍ ቡልፈነ ደበራ ሱኒን ድረተሞ ዲግቺን ድርጎም አትሌቶቲ ሆሪ ጉዳን አርገቹ ጅራንከይ ሰቶክ ተንከይ ሰቶክ ማራቶኒ ጉያዴን ገዳ ስፔን ቫሌንሲያ ከሰለቲ ቻምፒዮና አትሌቶቲ አዱኛ ረወል ድርጎማን ትጅር ቻምፒዮናን ኩነኒ IWF ኮፔስ ፌዴሬሽን ወልዳ አትሌቶት አዱኛ ኮፔሳ ጀቹ ጋምኸናን ኪሎ ሜትሪ ወላካታና ኪሎ ሜትሪ ዲዳሚ ቶኮቲ ፊ ሜትሪ ሰገልታ ሚሻኒታና አትሌት ኢትዮጵያ ነጻነት ጉዳታቲ ትሪኮርዲ ሃራን ሞይ ቶኬሶባይ ነጻነት ቶኬሶባው ፍሪኮርዲ ጫብሱኒ ዶላር ኹምሸን ተማባዳፈምት ለሜሶን አትሌቲ ኬኛቲ ሰዴሶን አትሌቲ ባይረኒት አኩምኸናን ድርጎሚ ዲራሌ አትሌቲ ኬኛ ጄፍሪ ኪም ወሮሪት ሞይ አትሌቲ ባይረኒት ታኔ ሰዴሶን አትሌቲ ኤርትራቲ አሮን ክፍለት አፍሬሶ ሻኔሶ ፍጃይሶ ለኔ አትሌቶታማ ኢትዮጵያት ድርጉሚን IWF ኮፔስታና አትሌቶታ ዱኛ በበከመው ትረት ወልድርጉማ አትሌቶተ ዱኒኒ ኡታልቻ ወልቆልቻኒ ወልሙዋኒ ሞቱም ማንጋላታኒ አመሌ አትሌቶቲ ዱኛ ማራቶኒ ለንደን ይፍቆፓ ኡጅራን ገሩም ጂቶኮ ፎይታፍ አትሌቶቲ ድርጉሚ አካን ረት ወሪ ጉዳ አርጋታኒ ወከናፍ ነሚቶ ዶላር ኹም ዲብቶ ኮ አርጋቴ ያጀኑቲ ወሪ ኸንከይሰ ሀጋሜ ተርኪስጋ ቢይቲ ጩፍቲ ሰየር ማታው ፍቀባቹ ፈደንዴት ፈከና ፊ አትሌቶቲ ኢትዮጵያ ነሚቶ ኮ ዶላር ኹም ዲብቶ ኮ አርጋቴ አጀኑቲ ሰየር አዱኛ ለነንም ጀር ኦሪ ኸንቀራ ጥራ ሙሩ ለንጅራቹ ፈደንዴት ተኩም ቢኸይ ሰደርጎ ማኔት ኦነና ዳይሬክተር ቴክኒክ የአትሌቶቲ ኢትዮጵያ ከሰ ኦቦዱ በጅሎ ጋፈነቲኒ ዋናፊ አርዳ ኦልከያን አከን የነብልፈን አትሌቲን ቶኮ ቱርባኒት ኪሎ ሜትሪ ዲብላማ ዲብሳቲፋ ድርጎሜ ኦሪ ጉዳ አርጋታ ፈከናፍ አትሌቲን ቶኮ ማራቶኒ ለንደን ይወዩም ወት ዶላር ኹም ዲብላማ አርጋታ ጀኑቲ ቀራጣ ገመት ረጨት ዮካን ታክሲ አገም ረሙረን
አማ ታክሲ ኒ ታብየብያ አደደራ ገሩማ ቀድም ቤታ
አካን
አሜሪካን አጀኑ ሶዶማ ሙራቲ ታክሲ ይቲዳ ያርካ ዲባ ከሳ ለማፋ ቁዳሸኒሞ ማናጀሪን እንጂያ ካንጎሸሺ ለዶጎሚን ከረሽ ማናጀሪን እንጂያ ሜቀታ አከሪባ ከሳ አፉርታሚ ጀንታ ይቲዳ አትሌቲቲ ካንጋቱ ሜቀቴ ራጀንታሚ ጀንዴ ይቲዳ አራኩኑ
ዮ ፈከና ፍለንደኒ ድርጎሚ አኩመ ታክሲ ዮካና ሞቀራጥ ሞቱማንሱን ኩታቱት ኩታተ
አከሞቱማ ቢየታኒ ጤያከሞቱማ ቢየታኒ ሶዶመተው ዳንዳ ዲተሚሽን ተውደለ አኩባ ቢየብያቲ ታክሲን ካምቡራኑ አማ እንግሊዝ ሶዶመ ሙሉ ዳንዴቲ ፐርሰንቲ ሶዶመ ይቹዳ ዲዳ ሙሉ ዳንዴቲ ኩራሽን ሙሉ ዳንዴቲ አከብያቲ ይቹዳ ታክሲን ንጅራ ለማፈደሞ ማናጀሮቲ መታሳቲ ኑ ደሞ ዋን አደተ ጅራ ይቹዳ ካናፉ ፐርሰንቲ አካዲባ ከሳ ኩዳሸሊ ከስብ ማናጀሪ ካነደቱ አትሌቶት ደሞ ሀሳ ፍልለተ ኡዳን ዲያ ወኒ ዛና ሞ አትሌቲቲ ቲፋየዳሙ ቦኔዞታ አዳዳ ወኒ ካፓልቲ ዛኒ ቶኮላ ማሳዲ አፍሪካላ ለዶንተ ኢኒ ዶይኒ ድሬጋል ኡፊ ድርጎሚ ካነጋል ኡፊ አፕራንሲስ መኒ ወይጅርቲ የቹን አፕራንሲስ የቹን አትሌቲቶ ፖቶፖ ከሳ ከሳፊ ኩማዲባ ሰዲ ኩማዲባ ፍሪ ካምፓሉ ዳንዲ አዲ ድርጎሚ ዮኒ ድርጎሜ ቱሙሪ ካና ድርጎሚ ካነጋል ዋ አካሲሳን ትፋያ ዳፊ ማሌ ባይናኒ ዳንዛብ አማሲሊ ወይኒ ሆሪዲ ተማራ ደጥኩኒ ባይና ባይ አዶንት ታክሲ ኒ ፍራታ ወይቹ ድራ ባይናኒ ናው ሞቱማንግኒ ካ ሞቱማንከነ ሳንቲ ቀዶኒ ፍራቱን ዲ
ኦማ ቀራቲ ራሙራኒ
ኤዋንቶ ኮንጂሩ ይሪያና ካምቢያ ከሳል ለድርጎንቴ ቢያላ ለድርጎስተረ ወምቶኮ ሞቱማን አትሌቶቶ ራፍራ እና አትሌቶቶ ገና ዳንዛ ዋን ፍራተ ሰር ኡማ ጋላቲ ማሌ ቁጥ አትሌቶ ራሙሩ ባርበ እንጂሩ ወንከሲ ወጀካ ሞቱማ ካሙሩ ጅራ ካደደዶት ሙልቲ ጅራ ካምብራን ጅራ ቦጎሜ ቀብዲ ዲ ሚሌኒ ቁጣናቀቱ ሞቱማን ከነወን ወን ዳቀት እንጂ ሚሙሩ ራይ ሳንቲ ጀዱ ራሙሩ
ዱሪ ለ ሙር ሴሩም ዱሩ ማጅርሞ አኒ ጅዱ ኸይሳ ዳበት
አይ ዱራን እንጂርቲ ዱራን ካርካ ዲበቴሳ ፐርሰንቲ ቁጣን እንቱሬ
አ ማንጀራኒ ቁጣሱ
ሙሞ ሲሙራን ጀቹ ዳቢ አትሌቲክስ ወታፊ ባይና ነ ከራሞቱም አትነመት ወይ ከራፈ ድርሽ ሚለ ከራሞቱም ማለ ነው አንተ ኮ ቁጣት ጅሩ Ata umali rakoni mo adada manajiruti adada kambekan adibutu adada nyatwech adibar barte nyatwech uni grawonni adibutu kena rakko ume irrati adibutu kena rakko kanna kanjiru wanto konjifu.
Duri amwar kuran takarat ranumurani jete duri.
Injira embe kan injira amanjiru.
Aminjiru dan saye. Gamkani nambo atletin tok. Yo fakena fard maratoni durgoma jereti nitisene. Nafisa hagamit maratoni fuf kopes. Slafu nafina namtufa gargari jira.
Sirida maratoni jechun salpamoti kilometri aburta mila mafi metri dibatoko sagalta mishani pandogomu. Atletin toko durgomi kana durgomu fi ba innane tikopo kaba chakala Ugasa di ugala mana kasba ye dudurgume biye kesa dudurgumu kabuyati yero laman ojechu kaba torban toko kesati kilometri tibala maafi torbata makasi kabari yoru kaba itu.
Chaumal.
Kurimo aku masa tuan ni kita akan saganta ada tujira. Yo dudurgume ni mo ini toko kasi aku kilometri ni sa gabar basa toko itu dah. Selekirin tuan bagi nanti kopra ture. Kilometri afurtami toko, afurtami lama, afurtami sabio dema turekani, gara didani tokoti, gara damo, specific te eti echun, specific te echun, speedi ojechu kaba, wanto kondransi toko echu da jiba inna ni, afuri saya echemu kaba, kami saya bade jabatu kaba. Achimbo da ka ete, ka dorgomi la ka e, lengi san toko, atleti si kunimo, dorgomi kana kubati, yo dorgome, kakale kuni, ba e gari, ak aktivite danda ye eti bo da, dorgomi kubaka kwetu. Kana hu ba e diteli isa wa adama wa yiro kana kababa, kana kana ye eti. Sittahin wa donten haile fi isa kana wa yetu.
Atleti oti bebe kamon, maratoni ya dunya tanaf, aga mufukopesan, warriduri.
Atleti toko... Dorgomi maratoni dorgomu maratoni dorgomu wakka ke sakti atletu to yo chimata yo mo scenery ta dorgomi sadin chala dorgomi yo la man chala dorgomu kabu ye asadini recovery ku atu kabai chuda
min tab sate
ye chuni amma ami ke si debu baba ta ka dorgomi radu tetane dorgomi rat darbu fi amma lenden fi de tumboda ji asadin boda Dorgomi bira dorgomo tale akuma dutte ja dikke dorgomi sa dorgomu kajechi
Bo rube jlo ngula te fanat le tota namo mila fayar gadda jin taga so jirtan dura doni viewe saganta fano romote
Dagisa to sagenya saganta kenya tumuru dura mato to duke sananga to kusin agesi sa polisi Ethiopia kanin turban to kodura hidada hi kaman dabale mormito ta motum micha bebe kamo heddu qabe hide jere mejira gazete sa Skindir Nagga barresa dire interneti rayo kan bloggeri befqadu ailufi hogganangare mormito andalum arrage kanin kale sa polisi motumatin daman kesa agato kutawun be kamejira namota daman san kesa agato kof abukato tawun kanojetan Obbo ammaha mokonnin akkajiranit magala finfinneda alatti afirrato kurratti daman namoni kun. Lammi wan masri filanno biyolesa ka presidentin biyatti Abdul Fattah al-Sisi akkanjifatan ega majiru sagalekenna olan. Degertoni presidenticha gamatokkon farsaniyu kannen presidenticha morman gaddasani mullisafi kannen filannos arratin gammadinimo irraw fagesa olan jedamejira. Kataitara Busaman, President in Zimbabwe Robert Mugabe filanno barakana keessa jiraachuudha baataniyyu President Emerson Mnangagwa gaaddiddu hogganicha waggaa 94 jalatti duulana filadha akka geggeessuuf jiran ta'uun dubbatame jira. Presidentichi duraanii Robert Mugabe eega taayitaarra Busamanii booda yeroo duraatiif ibsa tuta gaazexeessotaaf kennaniin gochaa gantummaaf humnaan taayitaarra isaan buusuutiin Presidentichi haaraa balaaleffatan. United States arra diplomatota Russia jatama basastummatin balalefatte akka torban tokko keessatti biyyatti gallakkisani ba'an ajajje jirti.
Tam jaga sujirtan turradu ni VOS aganta fano romoti metribandi kutani sagali diddami lama afi diddami shendirat nu jaga sujirtan igam kani namo nail satirat kopiti na jaga sujirtan guyabu konna lamani lamo sati lama ura kaksati saditi kopit urbani. Kes juru kes hujan kes agak tokir sani idee bina naga nubula sekarang tafana marajalka.